ilo kanye izwi likaNkulunkulu leli eliza kuwe li-fresh namhlanje.
Angubingelele ngikwamukele futhi engosini efresh, ngingusibonelo Phithi Ngema, ongumlomo kaBenedict Diamond we-Christianity Works. Ukuzenzisa nokuyikhohlisa amawele lawo. Eningini lethu, umuntu ozenzo zakhe zingahambisani namazwi akhe uyilokhu kanye abukeke yikhona umzenzisi. Kodwa kwingaphakathi imvama lo mzenzisi ufuthwa ukuyikhohlisa, ubuke esibukweni kodwa abe ngongaboni lutho olonakele lube lukhona. Nansi imnqwambi nje uyayibona emlonyeni kodwa izibi. Ngokwami ukubuka umzenzisi obedlula bonke ngwezenkolo futhi lokho akuona nje umbono wami, uJesu uqobo wayehlephula kwasana ehlaba abazenzisi beyinsuku ayephila ngazo esenyameni. Futhi kwabaningi bethu awudingi uze uqalaze kude ze ubone baningi ababizwa ngamaKristu kodwa kube ngaguquke lutho. Omunye umbhali ukubeka kanje, ubuKristu buyi-lifestyle, indlela yokuphila emhlabeni esobala, engenadlame, edla ndawonye, enothando. Nokho, sesikwenze kwayinkolo emi kanjalo, futhi sakugwema ukuyibuka ngokuguqukile leyo lifestyle. Omunye engaba umuntu onempi, onodlame, onobandlululo, onomona, oliqonqela, nongelutho emlandweni wobuKristu. Kothola ukuthi isikhathi sinye, uyakholwa ukuthi uJesu uyinkosi nomsindisi wakhe, khona enjalo. Namhlanje izwe alisenaso isikhathi labo bula. Inhlupheko nobuhlungu obusemhlabeni buningi ukuba abantu bangabekezela bonke ubule lobu ungenasidingo. Ukukhuluma kulolu ngqubuzano lokholo, uJesu nansi inkulumo ayisho kuMathewu 5 verse 14 kuya 16. Nina ningukukhanya kwezwe, umuzo wakhe entabeni ungesitheke, nomuntu kasokheli isibani asibeke phansi kwesitsha kodwa usifake othini khona siyabakhanyisela bonke abasendlini. Kanjalo, makhanye ukukhanya kwenu phambi kwabantu ukuba babone imisebenzi yenu emihle badumise uyihlo sezulwini. Uma singekhona ukukhanya emhlabeni, mina nawe siyayikhohlisa, siyikhohlisa thina mathupha. Hlobo sami, ungabe ngumzenzisi. Ukuyithola devotion efresh suku zonke, sithumele iWhatsApp kwinombolo yethu ethi 0677060077. Lengosi ungayithola futhi nge-podcast ngokungena ku-Spotify, Facebook page yethu, kuzo zonke lezi nkundla. Igama olibhalayo linye nje lithi izwi elifresh.